turn it on.
La Binda Zapcha.
Ask your beats.
Hey, yo, shkut. La Vincenzo Mban.
Barule zilile. Barule zilile. Bantu bakolewe. DJ. Lelo ni weekendi. Kodi diza mwela kuti. Hey. Ni weekendi baba. Kodi diza mwela kuti. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kutala ine. Hey. Kupondi na sofa. Hey. Kwa sala chako kole walido. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kutala. Hey. Kupondi na sofa. Hey. Kwa sala chako kole walido ine. Amani pasa masaida yoti zika. Uyafake mupekete pekete ni mweni korewe Mama nipase masaida yo zizina Uyafake mupekete pekete pakiza mofi IC Ni korewe mbalu
Nipi after P Kesha pa melo duka foya shimba Nipi after P Kesha pa melo duka foya shimba Nipi after P Kesha pa melo duka foya shimba
Ni madwala munga tiniri kuwati Ngandrama niri nazo wae ni chome payati Every weekend ni makonda kwa chirira Nishipwe shipwe na mwera zanga olo sisire Osan pass advice, stima geba tionse Tisiba kwa tima kumana machakoro wa mwonse Ni pante ba pante zaka ni balose Banzanga ni batavene tima kole wa tionse Nga shapwa mairo tuka foya shimbi Kuponi na tumaya maglosari zina fimbi Na inandine mtu ni mafuna peace of mind Baman, letako wa darada wae
Lelo ni weekendi Kodi diza mwela kuti hey. Ni weekendi baba Kodi diza mwela kuti hey. Na pala ukakali hey. Na sebenza kutala ine hey. Kupondi na sofa hey. Kwa sala cheku kole walido hey. Na pala ukakali hey. Na sebenza kutala hey. Kupondi na sofa hey. Kwa sala cheku kole walido ine Mama nipase masaida yo zizika Uyafake mupekete pekete ni mweni korewe Mama nipase masaida yo zizina Uyafake mupekete pekete pakiza mofi IC Ni korewe mbalu
Nipi after P Kesha pa melo duka foya shimba Nipi after P Kesha pa melo duka foya shimba Nipi after P Kesha pa melo duka foya shimba
Lelo lekani ni utimbe Bogona soba wala haikona Mwebena mukafola Simba funa notiona Na titimwera kutiva guide to my location Magola ya zipunga na monga pati junction Waenda kona out boys Indi we prepared Isendi sema brand ambassador every weekend Susa mamo za kona gula cement Osa ni pasa pressure na ine ni chitarent Kasha pa mairo tuka foya shimbi Kuponi la tumaya maglosari zina fimbi Na ine ndine muntu ni mafuna peace of mind Paman, letako wate lala wai
Weekendi, kodi diza mwela kuti hey. Ni weekendi baba, kodi diza mwela kuti hey. Na pala ukakali, hey. Na sebenza kutala ine hey. Kupondi na sofa, hey. Kwa sala cheku kole walido hey. Na pala ukakali, hey. Hey. Na sebenza kutala hey. Kupondi na sofa, hey. Kwa sala cheku kole walido ine Pasa masaida yo zizika yeah, Uyafake mupekete pekete ni mweni korewe yeah. Mama nipase masaida yo zizika yeah, Uyafake mupekete pekete pakiza mofi IC Nikorewe mbali
Nipi after P Kesha pa melo duka foya shimbi Nipi after P Kesha pa melo duka foya shimbi Nipi after P
Turn it on. Ask your beats.
It's any soul chill entertainment.
down.